alibadde mwakoko ebyafaayo okwokusonyiwagana ssekukku lweno neebeera matendo ya mirembe twandyetonze ne twenenya mu nganda zaffe ne mu mikwano gyaffe byasoba ne tutereza tunaasi yaffe ka ssekukku lwawatali mirembe
twalikedde tuti ne twetonda mu nganda zaffe twali tudde ku mmeeza ne tujjawo obukyayi twaliteesesa ne tutereeza ebyasoba luli twandiridde kijjulo wamu n'abalabe baffe tuwulira bangi abakwatibwa mu matumbi mu kiro
abonna babeera babatize abasomi ddala
eze emmundu eziboggola batemulabaani
eba petero ba yakobo abagoberezi
amasasi agawanduka abalwana baani
bonna ab'obwana ba yesu abamulese
nyumba z'amadiini ezitatadde abajerega baani mbuuza
ebakoberezi ba yesu bebeesojja walibadde mwakoko ebyafaayo okusonyiwagana ssekukku lweno neebeera matendo ya mirembe twalyetonze ne twenenya mu nganda zaffe ne mu mikwano gyaffe byasoba ne tutereeza tunaasiryammeka ssekukku lwawatali mirembe ng'obulabe empala n'abasomi by'ebituse
abo be baani abakyankala n'olw'abasajja baabwe
yemmere n'essaala abasomi ate
abo be baani abawaanyisiganya ebisongo baate
beebeemirira n'ababiri abamusinza
abo be baani abeetuzza batasumulula bbo
ne bagatte mu linnya lya yesu abafumbo
abo be baani abeeyitaka bateebuuzaako mbuuza
kimenyeddiripa ab'oluganda beebeewalana walibadde mwakoko ebyafaayo okwokusonyiwagana ssekukku lweno neebeera matendo ya mirembe twalyetonze ne twenenya mu nganda zaffe ne mu mikwano gyaffe byasoba ne tutereeza tunaasiryammeka ssekukku lwawatali mirembe obulabe n'empala n'abasomi by'ebituse
abatudaaza abatukaabya abatutta baani
bebabatiza ba yesu bebatukaabya
abatudaaza abatubbira abaana baffe
bebagoberezi ba yesu amazima ddala
abatunyaga abatulyako ebyaffe baani
bebakristaayo baffe bebatudaaza
abatuloga abatuusera mugamba baani abange
ebaganda baffe bennyini bebatunoonya walibadde mwakoko ebyafaayo okwomusonyiwagana ssekukku lweno neebeera matendo ya mirembe twalyetonze ne twenenya mu nganda zaffe ne mu mikwano gyaffe byasoba ne tutereeza tunaasiryammeka ssekukku lwawatali mirembe obulabe
tunaasoma ne tujjuza amakanisa gonna
emitima egijjudde obukyayi n'egikyuse
ne bwe tunaafuba ne tuyiiya amadiini lwenda
gagonna gasimbye ku musingi gwa bukyayi
ne bwe tunaagula ennyama ejjuza amayumba gaffe
ennyongo ziri mu nnyumba kikasaki
ne bwe twambala ne tutonya baganda bange
empalana ezaawo kumiriraano tuli mu nsobi tetukoze ekyamuleeta oyo Yesu yajja lwa mukwano lwa bilembe balibaddemu ako kw'ebyafaayo okusanyuwagana jabuku leero leebeera matendo ya bilembe twalyetoze ne twenenya mu ŋŋanda zaffe ne mu mikwano gyaffe byasoba ne tubitereza tunaazirya mmeka ssekukkula watali mirembe obulabe eri ebbala n'abasubiri ebituse tunaazirya mmeka ssekukkula watali mirembe obulabe eri ebbala n'abasubiri ebituse